uyazihlupheki uthanda uthanda iyamthanda umfana noma bezakanamuntu wabulala abazali bakhe uthanda uthanda iyamthanda umfana noma bezakanamuntu akawazi umthetho uthanda uthanda iyamthanda umfana Yeah.